min joti kala kidido odo wattu buru fufu onon sukabe onon tan yewtere ma wondo dum woni leru juddidi mbiyan kabaruji mi Mamadou Sama Sekou min wondi do jawandu fere Umar Waygalu no badda Waygalu
Sama Sekou min selli bas wala yam
ay am jado ko don jogda min sukabe hande alande
ay wono biira min watan yende fusum watti junga e mbosso ad andi Sama Sekou mi warta do e juude bole hollitindi wi wattu jono le ngalude de sukabe so bami fa vacances yoppama golleji de be gondi e gollude tagal mudu yewtere me dum de noddete mini magnet o yaran hono ko suka betilto jande dewto ko kani vindude ko wattu jono jogiti alaji mawdi hono wowirno en timminira birki sembe ciadde coupe de l'indépendance idum hani fiyede to gawoto
kawrtal mangal kambe sukabe be mbiyan to segutun be ngadi yonterende kawrtal pawinde do hebgol golle sukabe na hono jawnu fere
non jati wori fedde no der seni zinde kambe gonde lannade o do boto sisilimobe ciubi o wattu jono yalla hono ƴewirte sukabe jokolbe no kani wattirde koyde muuden fa yirwere hebele nokkule de kanko noddirte Souleymane Satti Guy Sidy Bé yo kanko no horeje fedde seni zinde fa kebe fantare kedde mako mo sifi do hen
jonde fanda sukabe e golle mu en fa bato be do sukabe du mejade do ko hoji dum ben hokkodi du live pabotodi fanda hunjude tiida laaji dibe gondi di dum fu watte le tongande tottetende du kananke leedi men
Umar Waygalu jawnu fere kenyan mi wiila jawabu Bakkaloura o yaltide
non jatti wori sembe seku holli tindiwi le theme dere fu sukabe hebbe bakbe be jabbiki sukabe noga en joyom def dum ni tite den wiile theme dere fu be jabbiki sukabe chapan en joyom e di don
kenyan dun ne mbiyan Waygalu yambina mako wiete journée du blog ah ko woni blog ne
non wori dum woni yimbe le nawtirtobe beme ande be wattu jono fedde de noddita doni blog wonde le leedi meden dibe puddi kawrtal mabbe dido bal e be gondi wadde do hen jenaare be noddirido dum woni prix Bukari konate le ndido jenaari wattu jono sukabe homo fuddi ewan sisilu mo yidi do hen subo don fedne no dir doni blog de wattu jono be gondi famminde ko yar sukabe nogo yom le majjundu sukabe robe jenaayom an hakkunde be do yimbe no gondi be famminede hono neddo windirta le bembe ande de dum be no dirta blog wattu jono dido golle jokkiti tefale jeddi lewru septembre do
en bian fo hande bangal ben giyaba men sukabe be ande Waygalu e odo wattu foftere sukabe hobe gontu ngodobe jaguji cewdi tam andi ko dum sabe ngada dum
non wori be do sukabe ko heewi mabbe fu be bihi dum latto sababu so be keba saddaaji mabbe le majjundube landi nin to honno kabaru ekol so dum wori fa dum udite kedden be ko mo tifi do hen
be do sukaba ana keewi do laawidi yogabe du jahan damale daman se cotta kaaki
bani ndoro ga ke
gani wadon dum yallam ni baba hinade hajuji am yoga sodde moto ma dum yade ekol mi yeyan singo e bisku yalla dan ko kemi bangal kaaki jangnita am wato dun sarabe am ele am sadaji dibe ngattadi ni golle am yo sirude pade e ko nande mudum duma mudum na santi sanne mi wawi hebde fa hakke teme tati ma teme enna yela am yo mi horon dornakal woni am sadaji am
yogabe an gondi e jokitaade jande e derdi do wattuji
beten satum yaha to bibliotheque tun janguudi dewte yalla mi landina def am mawuri nyaloma mi yeyan kadle so jamma wari innam janginanka jaguji cewdi di kadata kam fe hinade jande am
don do wande nan sukabe le ko fama be tindini honorobe mudde pati njoppa jande batte jago cewkoy
jaw kay yo fi kambe jawambe feren tayuri kay Waygalu e cukaku mudum wari dum jatina hono
ay wa holiti dide sembe seku min ka cukaku am yomi biranodo nay mi yahni dira ikoy nayedu do wonno gollam wattu jone en jaran yewtere meden di noddirte mini magde
ko wiyete mi gor kambe sukabe lokkoyi ngombe jande dudurebe hultama wiide hebbe mabbe ana yeba kabar mudum sanne ana mabbe jati be annana jati kabar mudum
non wori be do sukabe so bami faabe kliki jande do wurnde wajib tan sinabe binde dewterno dirten memoire de wattu jono ko heewi mabbe an jogi dido tidallaji hod wodi so be jogi dido tidallaji fa kebe famtare kedden Ousmane Diko
Haruna Keita tiliki jande se hebi licence il a 2016 de les facultés de lettres université Bamako do dun wonde non faande hebali taskul makko seeda fu e wi makko o mo jogi tidallaji kewdi heedi jangina makko laati be sababu warnude caddi makko
sa subima biyetebe directeur de memoire neddo goddo be kokete min kayde jahnomi university nda min non jati do kay min jahn tan min kinno dubina jande dum woni gasi ka wakkat juno kay terde amen bati fi o do kabaro
e wi docteur Ibrahim Traoré non kanko do jangino le université institut public do Mali do kanyi hor hokki tajaral halaji makko di
il suffit que soni be kawru ruti kanko jangino o na metta ma emmi salo be ngari be mbofi ler biado o wonko kambe jangino be kulita sukabe likube patti nodda be fe kasin denno dum woni sababu hewbe mabbe na turri sanne waka juno
do da wande nan docteur Traoré sapike lata ko sababu le yoga be jangino be bangal o do kabaru
ya suni mi hinnike ko wete mi modum woni imadraji cakte jande am sikki wala be tottan kam diplome o kam yayi fuf ko dum nafata joni sabi mi hebata fe golle ana wodi dum sukabe be mbawa fe landinde memoire mabbe
fewde majjun non kana pedro da kuyam e teki de kumel e dubbe do jangobe e wi o jangina o
denno yu kambe sukabe le kuba tinno wadde sobu e jande mabbe so wiyama ne do wada dubbi tati joyi ma ko buri dum e jande tagal mudum natre nata imadra jomun no wana fe ko hanti buri fuf o do wattu mo ande kesede na wodi neddo ana wawi tawde do bembal ande de ujinaji urnaji dewte pawide do sisleji kewdi
kabar mo ana wanda e wattu mo sukabe hewbe tilibe jande kebata golle le leedi meden
Ousmane Dikko a jaarama do hen sanne wattu jone jaaram birki sembe chaldi
e bangal bikki sembe chaldi jawandu fere mbiyan kawrtal ballo bangal yambere lidi malindi mbiyan altenere jabbidende kuntalnde hore dun les régions gaawdu
non wori sembe se ko wo fay fe wattu jono holitinde wiide suka be gonde fiide ton yimbe le ministre mabbe an gonde faabad dido golleji finangal an hani fiidle no kay didi lewru septembre woror do koni faana mudu yalla yimbe le wonbe tonbe faan dokkindira juude
faande jugtoto di mbirki sembe chaldi di waygal hultama bangal ko wiyete mercato ko hande wattu 0h kabar mu untimata
kanko Neymar o fa hande halaji makko an gonde haleton o do joueur Paris Saint-Germain piano do kiddo le club Barca wiama fa hande yimbe le Espagne be kebay wattu de jawlele kaja de fu yello mo iwa le leydi Paris
ko wiyete jonkay tirage au sort mo championnat e ligue e kanye ligue Europa wadama e le der o yontere waygalu
yoga mali ko be ngaram yed le der o yambere hande fu ley lewru septembre woror ndu kanko Youssouf Kone holi tawiyede omo tawale gubal no dirtengal liyongal no dirte seku koy tawdan tawale gubal gal no dirte sel burgal kanko no dirte falay sako o dom tawale gubal gal no dirte Victoria Guimarães fayotte no dirte Moussa Marega o tawete le gubal gal no dirte FC Porto gal be furbe tawete le yewterde no dirte Ligue des Champions
a jarama wegalo di do kabaruji de mbiyan tagal jone
holi tinde wi do suka mi joti on kala do bon tawete leedi mali ni fu e mangal mudum fa handen fa je fe nokku yewtere meden de an warande min gadi fa nokku no dirtel motti suudu baba